الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بغن بانغا بيتي وبكريزا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إتين كوزا سيزا أوديينو كوكو بيرا انتي بانجي بافوديو وكوباكو بيبوغيرا كدوبوزي لياسينديك الدواء ku musajja ayitibwa Mufti Menk, amanyiddwa ow'e Zimbabwe, nga bagamba nti ebigambo ebyo si bituufu, eddoboozi eryatambudde lipange, baalipanga bupanzi, oyo si ye musajja, amaloboozi bagakola bulijjo, tabyogerangako. Kakati biiznillah mbategeeza nti bannange eryo eddoboozi okulisindika siyinza kubeera nga nabadde nina mpalana na bukyayi, siyinza kubeera nga nabadde nsiiga nziro, olw'okuba nti omusajja mumanyi mubuze, kwe kumusiiga enziro eyo yonna, kwe kubeera nga naleese obulimba, naleese obukumpanya obuki. Era nga bangi bayogedde ebigambo nti omuddu ajja kukubanja yawmal qiyama, takumanyi, ajja kukubanja okumutemerera. Ebyo bigambo tabyogerangako. Insha Allah kye kindeeseza ODN biiznillah, ne video ngenda kugibawa ng'akakasa nti amaloboozi agakulembedde mu interview eyaliwo mu nsi ya Denmark nga bamukubidde akasimu, teyali video wabula yali interview mu radio station yemu mu Danish, ne bamukubira akasimu munnamawulire oyo omukyala okubeerako byamubuuza. Olw'ensonga Mufti Menk yayina olugendo lwagenda okugenda mu Denmark, naye nga Denmark emanyiddwa ze zimu ku nsi eziwala n'obuki obusiraamu. Kakati mbu mu kubeera nga interview ye yajyanukula asobole kimusobozesa okutambula yagende, yayina okwanukula mu mbeera efaanaganako bw'etyo nga we mugendo kiwulira ye kye yayise a very mature statement gye yakoze, okubeera nga abamu muffe tetwamutegedde butegeezi. Mu bufunze oyinza okiyita nti okwanukula ebibuuzo mu eyo embeera yali hikima, wabula ng'ekyo teri yamusooka kubeera mu dduniya muno. Ba Imam Ahmad ababonyerezebwa babeeko bye bayisaawo nga bubuze, wallahi basigala ku mazima. Naye mufti wammwe byebyo bye yayogedde mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Kale ne tubeera nti tetuyinza kusirika ng'obubuze butambula, bwe liba ngeri eddoboozi lisansaana ne litambula buli wamu, lwaki tuba tetulyogerako? Ate we tulyogerako ne mugamba nti twatemeredde eddoboozi lye lino, abaddu lye bagamba nti sirirye, wabula obujulizi we buli nga ye kennyini yakyogera nti bannange mulabika mwankwata bubi ku nsonga ezo ze nakoonako mu interview eyo. Wabarakallahu feikum.
Okay. The first question. Do you believe in equal rights between women and men?
Yes, absolutely. Equal rights between women and men. I stand for it, I advocate it, and I agree with it.
All right. Is it okay to be a homosexual?
If a person wants to be, they are free to be a homosexual. If they don't want to be, they are free not to be a homosexual. But it's not okay to force anyone's opinion on another person. I personally am not homosexual, but I have interacted with so many people who are homosexual. They get along with me just like people who are Jewish and Christian and those who don't have a religion and so many other people, Hindus and so many more. Recently, I have more people who have told me, you know what, this I'm actually homosexual and so on. So it's a secular right to be or not to be. And this is why I say I'm not. And if someone else is not, then it doesn't mean they need to promote hatred. They need to promote, the beating, the hitting, the killing of a person who chooses otherwise.
All right. The next question. Can a woman shake hands with a man?
Under certain circumstances, yes, you can. You know, in Islam, there is a teaching. And it's, in other religions, there are teachings. And maybe in Denmark, there is a teaching. In Zimbabwe, there is a teaching. So whatever your teaching is, you follow it. That's it. You follow it. If you believe yes, yes. If you believe no, no. I believe that you are totally free to shake the hand if you want to shake the hand.
What's your teaching?
personal teaching, well, to be very honest with you, if I have to, I will.
Okay. When do you have to?
Whenever. It's just the circumstance. I mean, it's the circumstance, and everyone interprets their circumstance in a different way. So it's fine, and I know there are times when I have, and there are times when it is avoided. Like sometimes some people don't want to shake my hand because of my color. Sometimes some people don't want to shake my hand because of my beard. But if
na mukakati baganda bange. Ere dobozi abadduye bagamba nti obomulimba dobozi sirirye si yabyogera si bigambo bye era otemerero muddu ajja kubanja yo mu kiyama era yogera byomanyi era muwalana walana nnyo era oli musajja Allah yamusitula Allah yenza atyo musitulanga mubuze ebyo byonna bannange tubyennyonnyola insha Allah edobozi lye lino okukakasa ebigambo ebyo ebisoose naan anaayagala okubitegeera bitegeere anaaba tabitegedde sikuyinaako musango.
I think there were rumors that I actually said that Islam allows homosexual acts, and that's not true. I did not say that, and I'm just clarifying that Islam does not allow homosexual acts, just like Islam does not allow you to commit adultery, just like Islam does not allow you to touch the opposite sex who's not a mahram, just like Islam does not allow so many things, the consumption of alcohol or the consumption or the taking of intoxicants and so on, the eating of usury and interest. Islam doesn't allow these things. I would have no right or justification to say that Islam allows all of that. I think what people misunderstood is when I was speaking about the secular rights of people, so I want to
njagadde ntibangi bagamba nti dobozi sirirye wabula achika kasiza agamba nti abantu tuyinzo banga twamutegedde mu bubi twamutegedde si bulungi ntegeera ya fete ya mutegedde kubye yeyogedde nga n'omwana omutaki kola ki akiraba na'udhu billah na'am.
So many things, the consumption of alcohol or the consumption or the taking of intoxicants and so on, the eating of usury and interest. Islam doesn't allow these things. I would have no right or justification to say that Islam allows all of that. I think what people misunderstood is when I was speaking about the secular rights of people, so I live as a Muslim in a country that is not a Muslim country, and in this country there are people who follow all sorts of faiths. There are people who engage in association of what I would term as partnership with Allah. Are they free to live in this country? The answer is yes. And I would respect their rights as a citizen of this country, even though I have the right to disagree with them, and I do. But it has to be very respectful. It doesn't mean I've compromised my faith. It doesn't mean I've agreed to something that Islam disallows or the Quran clearly says that this is disallowed. But it does mean that if someone has chosen a different religion or a different belief or even a different sect from among the Muslims, then the minimum I owe them is the respect of a human being with disagreement. And some people don't understand what that means. I think it's a very mature statement, and it actually goes to reflect that we are tolerant, and that's how it is. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy. I thought it's a good clarification to make.
Wa barakallahu feekum. Bagana banga babuliriza. Inshallah video ejjawo wansi. Anaba yagadde okutambuza audio jitambulizeko ne video jitambulizeko bi idhnillah. Kino kibategeeza kati ate misana ngomusana gwaka wakitiwa Allah tabarak wa taala tumusaba atukuwe obusiramu obulungi era atuwe obusiramu obutuufu era tutenga tuli basiramu abanna maddala era tuwe n'enzikiriza entuufu eyanna maddala kwe kubeera nga nti assara'u baina alhaq wal batir. Abamanyi batugamba nti okusikangana omuguwa akanyoolagano wakati wa mazima n'obubuze tekigenda kuvaawo ila yawmi taqumu saa. Bategeeza kati baganda bange nti omuddu Mufti Menk oba Ismail Menk muddu mubuze era atali ku manhaji ntuufu n'enzikiriza ye mbofu, kyatambuza mu nsi nti building bridges ekikontagana n'eddiini y'obusiraamu. Bino yabyogera ye kye yayise secular rights of people as citizen in western countries like Denmark, mu mbeera ey'okubeera nga yanukula ebibuuzo bwatyo, era n'agamba nti aa kale temwantegedde, naye it's a very mature statement which I made on that interview so that asobola okubeera nga ayisaawo ebibye imma okubeera nga bamukkiriza agendeko mu Denmark. Dawa kyeyo kyetubagamba nti bannange aqida y'omusajja si ntuufu. Ng'oggyeeko ekyo okubeera ng'omusajja oyo aqida ye si ntuufu, ne firaku mwali ekikunsu mwali kikumalira okubeera ng'omutaakhir karim. Waliwo gurupu mu busiraamu ey'abannabida'a abamanyiddwa bayitibwa asufiya abasuufi, ne Uganda tubayina, naye mu basuufi bayina obukunsukunsu bungi, obubinjabinja bungi, mwe muli abayitibwa babadawiya, akbariya, shadhiriya, tijaniya, hizbu tahaliri, n'oluusi abazikiri babateekamu ba jamaatu tabligh. Naye kakati mulimu n'akakunsu akayitibwa diobandism oba au diobandiya. Abadiobandiya aqida yaabwe basuufi aslan basuufi, wabula diobandiya ono musajja Mufti Menk mwagwa, era nga aqida yaabwe islamize kubeera ng'obusiraamu babulongoosalongoosamu. Maybe era kino kye muwulira ekitambula olwaleero think tank, obusiraamu buweewukemu abaddu tubaweebuliremu eddiini. Omukyala abadde atambula batalina mahramu, kuwewula mu ddiini, to islamize islam, naudhu billah. Nti anti kakati sachula sazeko buli wamu sachula kakati omusajja ono agwa mu firaka ye yabadiyobandiya abasajja abasuufi, nga mu mbeera efaanaganako bw'etyo bawakanya sunna z'oweekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bali ne woba omulabye nga alina gy'atadde mu nkola, ekirevu masha Allah kwekiri, empale ziri waggulu, ekyo bakikola. Era ekyo yasomye ku busiraamu sisuubira nti kikyakumenya okulaba bannabbidia nga bakwata ezimu ku sunna ne bazissa mu nkola, naye ng'ekikolo kyabwe bazuuzi. Mwerabidde haditha yogera ku bakhawarij, mubaka sallallahu alayhi wasallam be yatugamba nti ojja kubalaba nga ibada zaabwe ezizozo zikubamu ebituli, ennyimire yaabwe mu swala, Qur'ani yaabwe gye basomanga alhamdulillah, ne nabbi n'agamba nti hum qilabun nar, mbwa za muliro. Nalwakubadde bakola emirimu khushu'u gye balaga, genda mbaganda bafa abazikiri bannabbida'a batunuulire olabe sunna ze bassa mu nkola, naye ekikolo okubeera nga batambulira ku kirooto, okubeera nga batambulira ku musajja Elias ebirooto biyaloota, al Kandaharawi bakuburiya basinze entaana, naudhu billah. Kakati embeera efaanagana ku bwetu, naye ojja basanga nga sunna bazissa mu nkola, qiyamu llail, siwa kusenya n'ebintuntu ebirala biidhinillah. Nekibeera nti baganda bange, bw'olaba omuddu ono Menk kirevu kwekiri, empale zibeera waggulu, ebigambo bye biwoomerevu, naye munnange bawakanya sunna z'oweekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abadiyo bandi baazuukeyo mu Buyindi ne batambula ne basansana Zimbabwe n'ewalala, kati n'ono mwe yayingira era ne babeera nga bamuwa n'ekitiibwa ekya Mufti waabwe. Nekibeera nti baganda bange ab'ebitiibwa, obulunga mwana ababusiimye ajja kubusiima, n'abatayagadde si zambi, Allah jabba takwagaliza kuba ekyo yatugamba eky'okulungamya kikye. Kwaba naina abadiyo bandi batwana niddawa ya Sheikh mujaddidu hadhihi al umma Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ne bagikubamu ebituli era Sheikh Saleh Al-Fawzan yabanukula ku nsonga eyo yababadiyo bandi ne insha Allah baganda bange omusajja mubuze kume dini yo kume nzikiriza yo daawa ye womerera naye ayogera byayogera nakusuulamu akantu katono nobulirawo notuuka mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala nga tokyayina kyakkola wabula mbategeeza nti ogwaffe gwakubagamba ogwaffe gwakubagamba tetwagala kutwebaza yadde otusiima yadde okukola ki wabula ogwaffe gwakubatuusaako bunnyonnyofu olw'ensonga tteeka gye tuli obutasirikira mazima Allah kyeyagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam ekyafaayo ekimanyiddwa bwe yagenda eri taata we amanyiddwa Abi Talib amu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nga naye asemberedde okufa n'amutegeeza bye yamutegeeza n'agaana n'amugamba nti ya amu qul la ilaha illa allah kalmatan ushhidu laka biha inda allah فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبي طالب أترغب عن ملة عبد الله عبد المطلب هو أنجي محمد بيقامب أنتي ولكوا مزما وقام لا إله إلا الله وبدك ويقال أقول لك الدين يا عبد المطلب وبقى صلى الله عليه وسلم nawuliranga afunda wala ziddwa musajja yali amwagala nnyo olw'obulungi bwe yakolera ennyo obusiraamu Abi Talib Allahu tabaraka wa taala namugamba nti ya Muhammad owange gwe Muhammad innaka la tahdi man ahbabta tosobola kulungamya oyo gw'oba oyagadde laisa ilaika dhalika ekyo si kikyo era mbategeeza ekyo si kyange era ekyo si kyaffe ekyokubaluŋŋamya nga tubaagalizza okubalaga nti ono omuddu mubuze tajjibwako tumubummuze olw'okutereeza enzikiriza yaffe Allah n'amugamba nti walakina allah yahdi man yasha wabula wakitiibwa Allah okuluŋŋamya kuli gyali wallahu yahdi man yasha Allah yaluŋŋamya gw'aba yagadde bihikmati albaligha olw'obuyinza bwowe ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala okuluŋŋamya si kwaffe ekyaffe albalagh tukakatibwako okutuusa okuluŋŋamya kwawa Allahu tabaraka wa taala wabaraka llahu fikum wanafa bikum wakathara llahu min amthalikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.